Chachi. In all the seasons, wewe umekuwa na mi, wanaponitenga niwe unabaki na mi kwa hadhi. Menifanya nafaa kwa wakuu, meniweka na kaa. Kama siwe ningekuwa wapi, kama siwe ningekuwa aji. Niwe umenitoa kwa matope, umenipa nguvu nisonge mbele. Nashukuru, 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 for your love, for your key and everything you do. Nashukuru.
Yesu mwokozi anatosha, tosha. Baraka ninapata sitakosa, kosa. Yesu mwokozi anatosha, tosha. Baraka ninapata sitakosa, kosa.
Siendi nowhere, kwake ndio nipate. Mimi na ye hadi kilele. Merci, merci. Thank for your mercy, thank for your mercy. Najua uko na mi, why should I worry? Kama siwe ningekuwa wapi, kama siwe ningekuwa aji. Niwe umenitoa kwa matope, fire, fire. Umenipa nguvu nisonge mbele. Nashukuru, 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 for your love, for your key and everything you do. Nashukuru, nashukuru, yeah, yeah, yeah. Nashukuru, oh, hey, hey. Nashukuru, hey, hey. Nashukuru, nashukuru.
Tosha, tosha, baraka ninapata sitakosa.